abavubi n'abantu abawangalira ku mwalo gw'emisonzi mu ggombolola y'ebufumira disitulikiti y'e Kalangala balaze okutya okw'amaanyi singa gavumenti n'abakulembeze ba disitulikiti eyo tebaveeyo okubayamba kubasimira kaabuyonjo ate n'okuzizimba mu kitundu kyabwe boolekedde okufa endwadde eziva ku buligo bano nga bakulembeddwamu Isma Wanya ye ssentebe w'olukiiko lw'abakadde ku lukiiko lw'eggombolola y'ebufumira mu disitulikiti y'e Kalangala mu kwogerako ne Radio Buddu alaze nti omwalo guno guliko abantu abasukka mu 12 naye balina ku kaabuyonjo 2 zokka kyokka nga nazo zikaddiye essaawa yonna zigwamu wano nno w'asinzidde n'ategeeza nti beetaaga okuyambibwa ng'obudde buno balinawo ne kaabuyonjo emaze emyaka egikunukiriza 20 ng'ezimbiddwa naye yaggalwa tekozesebwangako
tezitumala kubanga olwedde kano akali wano n'eri enene kati n'eri waba weetaagisa endala kati waliwo n'endala eri wano n'eyo kyagala jaki kulini walinga bulini walinzi batandika ogikozesa naye abantu tebagimanyi nnyo nti yeeyo kaakati kilavemu batuzimbira eyo naye bukyabagizimba kitugikozesangako kyokka ate kati ate emyaka mingi yasooka namune anti kati okusinziira ku bakulembeze kwegamba tebakiteekamu nti ki yaggwa naye kati weetuuse kati ate yagala kugitereeza butereeza kubanga emyaka mingi ziri zonna zonna zigenza okubaawo ng'eno yoweeri esooka nemwabiri zote zimala abantu bakyagenda abamu bagenda amatwato naye kati eno baagigudde katandibwako eno nga tugikozesa kozesa.